Yesutete akushe iyo abafyashu kuchibakusha ifibusa kuchifyakusha lelo Yesu tete akushe iyo Yesu biro jove mutetekede
bamutima wandi tusha wilalila chibusa na sangani Yesu.
Ya motete vanga fwe nale mona kwate batata vakanga fwa lilo kwali wa mafya ya motete vanga fwe ine nale mona kwate if you mafikanga fwa lilo kwali wa mafya ya motete finga fwe we motima wane ndeti wilalila kalwila wasangani Yesu.
We motima
wane tusha wilalila chibusa na sangani Yesu.
We motima
wane tusha wilalila kalwila na sangani Yesu.
We motima
wane tusha wilalila chibusa
Kusukilo liandi nangula mabimbi yenge mwe mutima witelente shiwa bantu inena sanga Yesu imfumu yechoba wandi yena ekachema musuma ene ulwila no mutima wandi
uyo nasanga Yesu
yena ekachema musuma ene ulwila no mutima wandi
uyo nasanga Yesu
wewe mutima wandi
mutima wandi
wewe mutima wandi
kusha lelo lesai na titi akushi na bafashi bena kutiva kusha lelo lesai na titi akushi na walupwa bonse kutiva kusha lelo lesai na titi akushi we mutima wandi ndeti la wilalila chibusa na sangani Yesu
we mutima
wandi